kun radio sagale americati. ዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገ ጅማታት ገርገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጅል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ድደሚለማ ድግደሚሸኒ ሱዱም ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ፌስቡክ ኢዳን ከነን ሰገንታ ገኝ ዶፍተን ደገፈቶ ተገኘ ጃለ ተማከሞልተን ጂማተ ፉልባነ ዲግደሚሽን በረኩማለ ማብዲግደማ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ተሞ ፉልባነ ኩደሽን በረኩማለ ማፍኩደሰዲ ኬሱ ሜሳን ኬስተን ራኒ ነሞዳንዲቲ ፍለኑን ዱፍ ወለባፍ መዳለዋታ ጀቹዳን ዋጅረሙ ምቸ ሚኒስትራት ትትጋፈተምቱን ፕሬሲ ብለነሲዩም ከለሳ በክሰን ይጅረን ኢሳወሊን ከንፍሰከነን አባነ ለንጋ ፌደራላሞ ቢየቲ ኬሰት ጁምላን ነሞተይዱን ራወተም ነጀረን ከነረቶ ዱላ ቦደገባ ሳቀምና ሃል ድሬወን እትተ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ከነንጉ ተመንደምበር ኖታ አከለኮብ ሰጆፒያቲ ኦንኮሎሌስ ሰገሊ ራጀል ቀበ አንጎን ኮሎሌስ ሶዱማት አከበነመን ሞቱማን ኢትዮጵያ በኤክስ ሰጅራ ኩሊስ ገባ ሳከኛ ከብራዳ ዋይ በሊሰ መንደምበር ኖታ ዋይ ፍለኖ ኢትዮጵያ ረት ያደው መተከይሳ ወልት ቀብነስ ንቀምና አገጡምረ ሰገንታ ከኛቱን ወሊን ትራጀን ለደግፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ብራናይሉ ታምሳስ ኢንተርኔት ሚዲያ ዋስማከክ እንደስት ሞት ግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረጃለን እንተንስ እንደበርስ
አተሞልታን ከበጀምቶ ተደግ ፈቶ ተከኛ ኦዱንጂ ማታራፍ ቀምኑ ኩኖ አያነ መስቀለ በረናጄ ቁቃሙን ከሮርፈተን አከጅራን ረጋ ቀምነ ጀቹዳን ኮሚሽነሪ ፖሊሲ ፌደራላ ከን ኢትዮጵያ እንዳሻው ጣሰው ይፍሰኒጅሩ እኛ ከተገሩ ኢፋም ባፍነ ተርካምፒዮ ፈገኖ ፉዳተመኒስ ፖሊሲን ኡምኖቲ ነገኛ ዳንዲሌ ገረፍን ፍነት ሲንሲሰን ሸናኒ ረቁብሲ ሲጅራጀደን ኡመተ ኡመተ ወሊን አከሱመስ ሞቱማፊ ኡምኖቲ ነገኛ ወሊን ወሊት ቡሱፍ ፉልባነ ዲግደሚ ሸኒ ቦደ ጀቹዳን ቢየከሳፍ ቢያላ ከነንሶቹ አንተ ኡይብሰን ጎቸሳኒ ከነራስ አከውፍ ቁሰተን ጋፈተኒሩ ኡመኒ ቢየቲ ደመቅ ኢንሳን ሃለ ጅሩ አከወርዶፉ ፊስ ጋፈተኒ ጅረን አያኒ መስቀላ ሰንበተ ቦሪ ኢትዮጵያ ከይሰት ከበጀማ ሞቱማን ኢትዮጵያ መንንበር ኖታ ሰደርካ ሰዲቲ ቆዱን ዴቢሴበኑፍ ሙርቴሱ ሳቤክ ሴጅራ ወረራ ቫይረስ ኮሮና ብጀቻ ሞቱማን ባቲ ቢቶቴ ሰደርብ መንንበር ኖታ ጭፉን ያደተማ ማን ይበሩምሳ አከበነ ሙሙርታው ከነከን ኢላሌን ማቲውን በረቶታ በረቶኒ በርሲሶኒ ያደከነን ቀቡ ኦዱ ቦደት ዴቢና ቡልቺሰና ኖ አማራ ጎድናሌ ሸኒፍ አናውን ኩደሰደት ገንደን አፍርተሚ ቶኮከሰት በላ ሎላም ቢሻኔ ደቀፍሲሰን ናምኒ ኩመዲግደሚ ለማ ኦል መናቀራ ጎዳኑሳ ቡልቺንስቺ በስቴጅራ ኬሱማ ናኖ ጎንደርኪባ አና ፎገራ ሊቦ ከመከሚፊ ደራ አከሱመስ ጎድነ ጎንደር ግዱ ገሌሳ አና ደምቢያቲ ሃሮ ዮካን ሃሪት አና ጉቱ ወሊ ወልቀበቴ ነሞኒ ለኮፍሳኒ ጉዳቴ ጎዳን ሳፍሳጥ ለማኒሩ ከነን ኬሳ ዱንካነ ኬሳ ካምቡፈተኒፊ በንቲ መነሳኒ ረቲ ቆጢ ጉባ አከጅራን ኢፍሰሜራ በላሎላ ጌሲሱ አማንዱራ ከምበረተ ሜተውሲ እነማ አደጀሩ ሉቡነ መለማስ ደርቡ ዱበታኒ ገርጋርስስ ኑበርባች ሳጀደ ኒጅራን ናኖ መጋላ ባህር ዳርት ነሞኒ ናና ደብረ ማርያም ጅራተን ሃሮን ጣና ዋንጉቴፍ ናኖ ሳኒ ገይሰኒ ዴሙን ኢፍሰሜራ ሞቱማን ኬንያ ፓርላማ ቢየቲ አከዲ ጉፊ ያን አባን አለንጋ ቢየቲ ዲኤስን ኬንያ ከሰት ጆ ዱቢታ ይጅራ ፕሬዝዳንት ወልዳው ገይሴራ ኬንያ ከሌሳ ከጀዳሜ ሰነቲ ፕሬዝዳንት ኬንያታን ኦንኮሎሌሰ ኩዳለማቲ ፓርላማ ከነን ዲገንታናን ሞርሚዳን አቅኔ ፓርላማ ጩፍና ጀዳኒሩ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢራ ገባተርገ ቀባ
ሄሪሞቱማ ኬንያ በረኩማ ለማፉደረገ ወራው መተበከቡ ከሳ ወልቅቱማን ሳላ ከጅራቶ ጅጃ ሴራ ከነራዊት ከጌደሩ ደደብ ፓርላማን ቢየቲ ግዱ ከና በላለፈ ተማት ጅራ ከናፊስ አባን ለንጋ ሞቱማ ኬንያ ፕሬዝዳንቲን ኬንያ አንጎ ቀቡን ወራ ፓርላማ ከነቲ ሶራ ቢቲን ሶቀበ ሙርቴ ጀዱ ላጅሱን ካሙሌ ሞቱማ ኬንያ ሄዱን ያደውል ፍንጂሱ ከና ጅሩ ሙርቶ ከነ ከደግራ ጅራን ፕሬዝዳንቲን አዋሰው ገይ ሴራ ኬንያ ኒልሰን አቢ አከማራ ጋንጅራን ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ራወቹ ባናን ሞርሚዳን ነቅኔ ፓርላማ ቢየቲ ጩፍና ጀደን
yes we meant that we'll occupy parliament because anybody who will be in parliament in the name of a parliamentarian past the 12th of October will be a trespasser.
Akazeru Nelson Havi. Eye, parlama dagenu gur. Sabab ni sa sonkorilisa kurlama boda, misensi durani, garaga mousani da kumar tu ofin lofida. Ango samni kenya akasera tumanif ken nefis, injiru. Kanafaga mergafi abuhera biya kenyan, nufkenna meni, dakne tarkanfi malunifuranna, mormidanis parlama kanani ugurra. Wankan andura, Burkina Faso timudati asitra di mwinfenu nuti. Wante nutifenu, namoni kumba kasangat disani, warri ujifu ya ujitan akaba kasangkabatan fena aje chundubatu.
We want these people out to put in better people in parliament.
Mr. Ravin Bordin filan no Kenya jisa di kesat filan no baka buota parlama kakikisu, Mr. Rimala Gabiyatizi minda warra akaw guru gafatan. Kamulefi motum moli nudya dunyas, yo motum ma Kenya afana wali galan, nimi parlama biyati dabalat yo jirate, kesa senurra akaw kusatan gafatani, mseso ni partile siyasa biyatizi, yada kanab bitamuka buo jiran. Yada parlama biyati bitim sukan ratigaru, himani mana murtiti ratibaname jira. Jira tunni lama murtenkun, hika sereda dechamana murtibar bada ajeda ni imannan, mani murtiwala na Kenya murtenkun yarofda abbate, himatabaname raggefa chufamo, onkorele sutur batibia lama kabateti jira. Dimakana ratibul chinsi Kenya ta hagayo na kachalli ziyotawu, nusam parti mormitu urrani Raila Amolo Odinga garu, Kenya ta murtegen undur, waradi mikunu lala tuduka gadifa Kenya mare chuka buuja chuna kekachisa nijiru. Kebas segala Amerika, Galmudait, Nairobi.
Kan biota kudashan misen summan kabu awas ni di negde kabiota Afrika gamat iayo kan ekawas gurabiya mali cacab seyor raka sathe har lapsu malajit Amera. Presidenti Yeroj Oumsa mali kataan bah nadaw har bamako kesat kan kakatani waggato kof walakar af ango kabatu. Jala bulti sirna kaku kanati nadaw. Presidenti Nigeria Durani fi ararta ECOWAS kataan Gullak Jonathan wali walarganiru. Jonathan akajadanit presidenti harankun mali kesatango kabachun jarmea ECOWAS garaj ibsa yote harra kan ibsa mutau ubachisaniru. Katagge fatajustar radio sagale Amerika sagantafan oromoti. Odunam maskam nukanu.
Kadagajir tanas Washington DC Rakadabru Radio Sagal Amerika Saganta Afano Romoti. Filan nun ufum walabab madalawa ta jet chudan wajiramu micha ministera Ethiopia titigafatan tum presi bilene siyum kalesa weksi zanijiran. Demsi filan nun walabata si sufi ulantumma seraka bachisu wal makwa kankamnili rubbatan. Abbaan alanga federala ammo biyatti keessatti jumlaan namoota hiruun raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa mallaskaachoma tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa galgala waajjira muummicha ministeeraa keessatti dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Gediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtu ka ta'an Billanee Siyyuum biyyatti keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan gawta lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessatuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhu Billanee Siyyuum deebii kennaniiru.
It's not only what I believe, but this is a conviction of the federal government. This is a conviction of the prime minister as well.
Kun amantii koo qofaa utuu hin taane, amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal'aan qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriiree jira. Paartileen hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haadhiisu eenyurratti iyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Gediyoon Ximootiyoosis kan ilaalchisee innaa ibsan sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokko yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan.
Held accountable to the extent of their participation.
Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoon waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laajjisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan.
Hi, so some might characterize it as not a race, but it's because
hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamota adda addaan ibsamaniiru keessumaa komishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi Gabataa Lahaagar jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e Billaneesiyyuum gaafatamanii.
If definitely there is a call for that for anybody that's willing to invest as well part of
Uguma waamichi jira projectii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuuf iyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenya uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu ka barbaadan maraaf banaadha jedhan. Billaneesiyyuum ibsa jalqabarratti kennaniin waggaa darbe milkaa'ina argame jedhan innaa tarreessan qormaataawwan gurguddaa mudate jedhanis tarreessaniiru jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasaatti taanutti ceena. Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa 3ffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo.
ትምህርት ቢሮ እንዲሁም በየክልሉ ያለ አመራርና የትምህርት ማህበረሰቡም
ቢሮን ቡልቺሳ ናኖ ለማትኑ አከሱማስ ከነና ናኖ ሰነከይ ሰጅራን ሆገንሲ ፊ ሃዋስኒ በርኖታ ማን በርኖታ ሱን አከበነ ሙታሲ ሱረት ሃልዱሬ ሰነጉቱፍ ወልገርጋሩን ወጀቹ ደንደው ከነረት ሃዋስችስ ኢትጋፈተ መቀባጀቹል ደሜ በርኖታ ቆፎቶን ታኔ ቃምኒ አችከይሳ ቆደ ቀቡ ካኒስ fakkeenyaaf gamtaan warra barattootaa akkasumas waldaan barsiisotaa akkasumas dhaabbatoota eegumsa fayyaa dabalatee damee barnootaa sana wajjin ta'uudhaan haaldureen manneen barnootaa sana banuu dandeessisu akka guutaman hojjechuuturraa eegama. Manneen barnootaa kana raawwatan yoo jiraatan akkuma yaada marii sanaatti kan raawwatamu ta'a. Kanneen ulaagaa kana hin guunne immoo ijaarsawwan adda addaa uumamanii akka hordofaman taasisama. Haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sana hin guunne carraan banamuusaa dhiphaadha jechuudha.
Guyyoonni baninsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa lamaaf eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walga'ii mootummaan geggeesse kan itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnoniin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Aragwaa Maammoo. Tartiibni yookaan duraa boonni baninsa manneen barnootaa maalirratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan.
በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርከት ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የተካባቢ
ኬሱማ ናኖ ተምሳስኒ ቫይረሲ ባይናን ኬሰት ሙለቱ ኬሰት ገረ ቦዳ አከበነመን ታሲፈም ገረ እንኮሎሌሰ ሶዶማረ ጀቹ gara naannoo baadiyyaatti akka ragaan eegumsa fayyaa agarsiisutti naannoo vaayirasichi baay'inaan itti hin argamnetti manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsaa akka kanatti murtaa'e.
Walgayi tana mumicha ministeran oggana mekanarratti yaadikun yaachudura mari guyota lama ministerin barnota biro le barnota naanno wadin geggeserratti haalli mannen barnota naanno le tijran biro le barnota ragabasan diyate daggeffata musas dubbatani jiru Washington DC Rakadabru Radio Segala America Seganta Afan Romo Tira Geffato Kenya Radio Dan Meter Bandi Digdami Lama Digdami Shani Sordomi Tokorat Akasmas Satellite In Al Sati Facebook Kenya Ratika Latin Wargatu Agat Umur Seganta Kenya Tunwal Intrajen Mati Baratoni Tokko Tokko Minister Barnota Barnona Kegala Mumurtesun Sritawus Bifat ibe virusi corona babali sun kamnen tau kabajeru. Matin barattota kanimmo agat ibe inkun sadarkan yadde summa sa gadirratutti mannen barnota banamun kabanjeru. Nakor malka amburras ayadam tofin finnerra ummata kesa yada olit kabanijeru. Kuno.
Ani makan kursi malas syarikat jadi mana? Ogi safari klinika, akasmu sojeta hospital referral university ambotin. Anak aku tu, mana bernota saral kawalanos atau saral kagadana? Bana munsa barato tafis temati barato taf, akasmu sebile biyaf saral kayu kanemu gaye gudda kabaje deyat. Awas ni kini irjaban sa barato tada derga gaye tijar. Derga guni ramma kanati rohujinin jari sawa corona kanatif abatani jiranit. Baki ormasani, baka arada dada. Kisma namota samusani rako addaf kisa addicted drugs waran tijanu yachana isani filisat lamudan dagerite oto bakka olma kabatan biya fistay awasaf akasmasi le baratto tasanadif gari laje deyada hala corona do kawal kapsisne gafan kasu manabanu saki setti barsiswa baratton matin wali galani agadande tisanit iyo ofeggan noda wantun minister egunsi faya adunyas kai ojirra olchani gari laje deyada
Baratu ya asradani linjerama kuta jafati barada barumsi banamunsana fi gari ya banumuskawa malifu jatame juli gara gara samunsanya kanipane ngar gara mana kisati ta dabarsine manuma kisati nye kita makofa dubisna gari mitikunimo hiroyota kenya fana tu adina ginu ya roba namu maksifa fayadamudan klasimo sanitazari gara gara an kulkulesani barumsi akabanamu kuchun gari ya
Shmakanko ya dabala rarso jirama ala korona dalchisei wanti gadi buen jiru durani simo korona maafje chakane nidabati sakana famas korona kun akasmat jira wante bijollen kun akamitille akatan akamitta kamurtesan ni kun ngallechu yo banamu barbade yokin klasi yoki baratoni dura nama baye aileta turan erga klasi baballina njara me boda yokin walira fagata me akatam yoki moyo mijom nite le mu amma yero tamase guda chura amma alundum tu siratu
Makanku berataru senta desa jerama, magalam borra. Baru si banamunsa nafgari ayah dayat. Sebab ni sah sama tin samu gari rangeru. Baru si orang abatu samu kini seluz gochajera. Olman kini si beredan tu. Kenapa itu banam gari rangeran? Amma baratayero baru sahisu. Social media turudanda. Yokano free gochurafu am bayar rauludanda. Kenapa baru si bayar berbasis rangeran?
Sifan injera, magalam bukan senjera dah. Ijul lesa dingkawa ni, ala corona jero ni. Kokofa samusa ni le, wanita titingu furatu ture. Insurat baka. Na iroto koto kuan to koto kuni indaga cisa ture. Kubau cinta bercuran, far negara negara far bercuran, lekosa lekosun. Amma mu yom degna awaniro. Kanafi, oto baka saditirame. Nut samaran demi mati ni waligalle. Kuat cisne, wakayung karaccha kana kuni natolawai.
Makanku berata bisa kanu jerama baru si banamu kawan jera garu corona wanjuruf usang kana rauf kusani uto banami bayi nanti tola mandi baru sa banami masin gahan uto jerati sanitizeri wanci gara gara tin dukubasan rauf tisno uto bayi jerati garu uto halulin kun nunggu tamin baracujacun toko fama tini layer gufra kisata lama farat tinu tille confidence baracu dabu dan denyan jera.
makanko diro bayana njeda ma jira tama galamboji ugesi fayati akana mtoko ti au parnon biji toko imbara nitana ni rakon biji toko kuna mubaye kana jira me odefame muindenda u biji toko barachun dirka mada garu akamutuma ti parnon jalka bukanje sirida ata uti garu sirida yero jira mkona ufe gano edu barabada ademsa ulaga WHO'n korona rat bas edu galesu kuda churan ufe gano buat ameto barum sijal kab baye garida garu ufe gano ningur amutanan mannembar nota tigara garu maninu mamatanan ibichi wan babalachun nama ya desu rao kusalami wajachu kudufin mannembar nota kamtu seran ufe gano dan barisajira kamtu barisajiru jadame bakangur ame terkanku kuda churan bakangur ame timo barum sija katifuf tai suran barno nakatifuf uyotai baye garida
Maganki ya muasanya dama kenjerat magala ambu kisala. Corona saati kana umna olam macam jera male rancangjero. Mani barum sabana muyecun akata jolling Kenya gara think abangan tigesu denda udah jadi ada. Kenapa mutmanum ti malif akabana mukodayu anaf gafi mata kiyati. Dibeng kuni dibe balafamate akat dunia tikan ufema Kenya mu Itin dendamnya cun sayu hamada, warre gudane janiyu umajeru. Yero kana monu timu, amma makatunu namni kamu yadu kan dendauda. Kantau kabu thalalin say, gutman gutuk argamerai ame edamurtai. Mani barumsa banamu kaba. Yokin mani barumsa magala Kenya umata ya marisisu kaba ture ya adesa. Kana gadibu umata sin marisisne ufisa ya ade ufisa murtese njada. Kanafu ya ade umata durafudachu kaba njada.
Ani abdi mani sanjir ama. Mani barumsa banamunsa gari teyo sojiru. Garu ibechi dabala jira wanta jira mujira. Baka kana tiga amantwa ka yadami. Nagalubat nuti barum sabarban nama tinju baratawan tay foji singkabnu banamunsa gari otu tayjuru rakufi dudanda ibici ama bani double ajra jichajuru acitiga namoni itin of kulkulisan efacudat abu juru wan kanakana mo ulaga sa motumangu tefi warrenin kabnes butu niga dirkama saata aida banamujerami.
Makako ana mulu nanjero, nada nana sesuatu di kanan diraku. Jual mana barang tarakan nangkawa. Amma ana mautu manjero ni jual dengan mana bersa tadi undar dewa ala di untuk deh kemajira. Kakakku tina ngergeraya dan mana barang bersa. Tawa manusia manusi jualin di akor bangga mana turang kena bayi nufu tu jira jual mana kita kani bayi insan. Karena si ammer kaju mani barang bersa ni bana maya dan odu agau jen kawan buju manuga fatu. Wong jen kawan mani barang bersa bana maya dan buat amir. Jira kan jadi buji cetan a hawi dan negara jero cuci jualin. Akama tipu ya deh bagi nama ya. Aku mah nama timu ya deh jualin tu kom. Jero kan timan baru cuka bekan jero smukte sara umur jualin jinde baba musuh apa ini. Mana baru musa tergung kona fres kan musuh dan doa nak kau tinan erga jero ya deh kuda.
Terbaik berani ramah. Bersisa menurun sahaja nerumah majalah disini menurun sahaja raguri berkatu kefahami berkara masaran jelama. Ka berjaya tokoti, berjaya itu nasumah betamu abadati, ahadati, mahatimu. Baratut kena garama nerumah sahaja tukabergu bersisa menurun sahaja itu. Baratunnya kakani, ospararani, kakaman pernah kakami bergajan dari toko gosanya. Dan si jingkikan ni lah berjaya mukira berjaya nautra jelah. Kamberan mo, gambar lepo, cukup akan ada niu kan ada mute, rukun mudan, justru mo beraturan ni masih boleh curan sanitize di bergerak mudan, jero bukan nak itu jero bernota dari kes dari analisis di kongkulata kes itu gambar kerana deman, uban nakan kerana berputar, kes itu akan bercakap sebegini bau semua kerana nak kuat sebegini bau kawan itu.
Makam ko galanya berrajat ama, daima berringgat dah KG toko galeng kaba. Semester toko berarti turu, karena boleh roman ni barum sasa bawa corona tin. Cuma barum sasa dah vera, barum sasa abu sasin dua baca kedebe nana mana barum sasa cuma munsa yakin daim ni mana allun sasa gudina sarat mit akafidu nana mana. Garumu amma daima ke garaman barum sasa tinergita saja tef devin ko nergu. Sebab ni ko corona nama biya Kenya kesahimban ni jira. sana yummo hala jururra dabalazir akka gabasa media rasta ga jirru akka carran immo nanno man jurutiyu riyoni ko baye namoni baye kaba majur kanafi hala dukubicin bannen amma daima ko dai sai mana barum sati ner
gajistan ko Washington DC rakadabru radio sagale america saganta afan romoti manni mare bakka booto ummata Ethiopia filannoon biyyoolessaa marsaa jaaffaan bara 2013 takka geggeeffamu murteessuun sirriidha jedhu jiraattonni Finfinnee tokko tokko gama kaaniin immoo bakka geggeessitoonni paartiilee siyaasaa kan morkattootaa mana hidhaa jiranitti filannoon geggeeffamuuf murtaa'uun sirri miti kanneen jedhanii jiru. Filannoon sababa vaayirasii koronaaf akka dabru taasifame amma yeroo tatamsa'inni vaayirasichaa dachaan dabalaa jirutti murteen kun dabruun isaa sirri miti marii hawaasaa barbaachisa jedhu kaan immoo xaahidaan xootoo Finfinnee keessaa yaada walitti qabe.
Alamaayyoon jedhama jiraata magaalaa Finfinneeti. Bara kana bara 2013 filannoon biyyaalessaa akka gaggeeffamuu fi murteen darbeeti kan jiru. Asirratti kan yaadin an qabu haala amma qabatama biyya keessa jiruun filannoon bara kana gaggeeffamu amanamummaa yookaan iftoomina waan dhabu natti fakkaata. Maalif rakkooleen nageenyaa waldhabdeen siyaasaa bal'inaan mul'ataati kan jiru. Gama kanneen immoo dhibeenumti jalqaba. Sodaatamee filannoon kun akka dheeratuuf murtaa'e vaayirasiin koronaa irra caalaa yeroo itti dabalaa jirutti dhiyeenyuma kana fuuldura kana ayyaanota gaggeeffaman ayyaana Irreechaa fi masqalaa irratti illee namoonni lakkoofsa muraasa ta'an akka argamaniif murteen darbee itti kan jiru jechuudha. Kunis sodaachisaa ta'uusaati kan agarsiisu. Kanaaf yeroo dhibeen kunis dabalee jirutti yeroo immoo akka waliigalaatti akka biyyaattis rakkoon nageenyaa waliigaltee wal dhiibdeen jirutti mormitoonni siyaasaa biyya kanaa jajjaboo jedhaman yeroo ammaa kanatti mana hidhaa jiru. Haala kana keessa otoo jirru barana filannoon gaggeeffamu jedhamee jiru kun anaaf akka ilaalcha kiyyaatti kan yeroo isaa eeggate miti.
Mo'ataa kanneen jedhama jiraata magaalaa Finfinneeti. Filannoon bara 2013 deemu kun bara dheengaddaati filaa deemamuu qaba ture. Uummannis qophaa'aadha ture. Hundi keenyayyuu haadduree filannoon sun gaafatu hundaa eeggannee dhumaa dhufuudhaaf qophoofnee gammachuudhaan hirmaachuudhaaf turre. Addunyaa irratti wanti uumame kun sababa ta'eeti akka filannoon kun cehu taasifame bara kanatti jechuudha. Namni bakka nu bu'aa eebaluudha jennu sana filanneerra ta'e gaarii ture. Haa ta'uutii ammas nagaan jiraannaan obsaan bakka keenyaan filannoo walaba qulqulluu shiran qabne yoo ta'e filannee nama bakka nu bu'aa baadiyyaan nu bulchaa nagaa nu fidaa walabummaa keenyaa walabummaa lammii hundaa bu'iinsa kan jennu filachuudhaaf qophiidha.
Leelloon jedhama. Filannoon bara kana gaggeeffamu akka kootti sirrii miti jedha. Maalif hooggantoonni siyaasaa baay'ee isaanii mana hidhaa keessa jiru. Kan biraa immoo dhibee koronaa illee baay'ee hammaachaa jira. Kanaaf karaa koo sirrii miti jedha. Yeroo dhibeen kunillee darbee kan biraa immoo warri mana hidhaa jiran hundi isaanii gallakkifamanii yeroo waan otoo gaggeeffame gaariidhaan jedha.
Biyya tokko gara nagaatti gara tasgabbiitti fiduudhaaf. Bakka bu'aan hawaasni tokko kooti bakka na bu'aalee filate filannoodhaan kan inni kun murteessaadha. Garuu biyyi gara nageenya waan achitti duraaf wanti darbaa marii biyyoolessaa gaggeessuudha jechuudha. Filannoo caalma mariin biyyoolessaa murteessaadha. National Conference kan jennu kun hidhamtoota siyaasaa illee hiikamee isaanii wajjin waltajjii marii turfamee. Isaanii wajjin mari'atamee akkamittiin filannoo kun beekamoo akka danda'u filannoo nagaa dimokiraata'a yeroo isaa kan eeggachuudha yeroo kallattiidha yeroo isaallee dhimma rakkoo kanaa wajjin wal qabatee darbe mootummaan darreen hidhaa jiran sanallee hiikee isaanii wajjin mari'achuu danda'u jira jiran jiraan akka nama dhuunfaa tokkootti.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen yaada isaanii nuuf kennan maraaf galanni keenya guddaadha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Kopi diletin utat walit debina. Kopi kenya kasatelite intamsa samulmo bor walit debina tak gefatu tak kenya. Nagat bula. Amma segan tafana marafut dibuka.